Aish, aya buyu Jesu ke manje, buya vandag. Hila bafana besiphethi afro. Afro.
Just chive. Askoop on fun.
Fucking kwarimba.
Landes as a hammer still. Ngithi unyosa dingi medicure. Lo makhelwa nozosiqwayela. Shona emhlanga kusegasi lana siyayiphilela. Siphethe abantwana kusho isigubhu kujula ukuthayela. Siphethe ne-afro baba khumila ngalisithela. Chill mabhebeza huza ngekuhlupheke. Siphethe ubumnandi bodwa ngekuboreke. Insimbi ngakwi-cuppy holder. Mabesisukele ndakuthina kekho sober. Gcwila kwiphakethe. Ezami zihambe ebusuku zibuye ezifumbeze. Ayizwani nokembula kodwa la sibheje. Benza ama-snacks nalabantu esibaphethe. Hayi ngoba siphethe ispoon uplug isibaphakele. Phendukela amahumusha sekuyosa. Skuva lethi Bryston masekuyoswa. Mina ngifuna islenda babe sophoza. UFats Jolo uzobiza iria composer.
Sijayipa mabantu la. Sijayipa madoda. We madoda. Sijayipa madoda.
Ifike sekulate, izinja siphethe izingane nga-8. Ngithe mangilende egeyithini baba kwakhala ama-flate. Uphubhiya uphu whisky yani ngikhiphele i-straight. Ngifuna ingane fit ezongishayela i-clap nge-S. Kule mbata sa-excela siqeda amabhodlela. Odakiwe siyamkhipha simkhombisa indlela. Ngiwigiligidi steam usiphuma ngama-faster. Ingane zisibiza ama-coach sishaya i-steamer. Sijayiva nomandisi eceleni khona nomapintshi. Bathi le roof is on fire but mina sengiyaqina. Khipha le liver nge-liver ngideshe i-whisky ngobhili. Vuka amaqolo drop iskopo lembadla yabili. Jive ushone phansi dali ukuvulela izipho. Wenza izinto zibe mnandi umunca stick sweet. We just wanna have fun ekasi shy kick dick. Ngispend imali khama basintsha kukhishwe nigig.
Sijayiva mabantu la. Sijayiva madoda. We madoda. Sijayiva madoda. Sijayiva mabantu la. Sijayiva madoda. We madoda. Sijayiva madoda.
Abanye bayaphuma, abanye bayangena. Amakhanda yazulu, abanye bayavena.
Nami ngizospenda lama blocks. Awutshele nobhame nathela iskiff on the rocks. Akekho zokujaja lana uma ufika uphethe icops. Kodwa mase ufuna ukushutha nathi sisekele ama-shots. Mase jivini lana thina sesijivile. Basopha sesibhosile hlala phansi uvele uchile. Phela inyanga nebhano yiwile. Otshele sibaphuzisa iwine zivele sibawine. Senzi bry kusha inyama. Wena ma udakiwe usuhlanyela kushifama. Sideka amatafula kumele ligade ukudla kwethu. Wende ngathi still young kumele sidle ubusha bethu. La ngizophuza nginakekele. Lengane ithanda nokuqeda imali zikubalekele. Lengane angishelanga kodwa ifuna ukuhlamba mina. Phela ingane ngiyayidlalisa lana girl ihlamba mina.
Sijayiva mabantu la. Sijayiva madoda. We madoda. Sijayiva madoda. Sijayiva mabantu la. Sijayiva madoda. We madoda. Sijayiva madoda. Sijayiva mabantu la. Sijayiva madoda. We madoda. Sijayiva madoda. Sijayiva mabantu la.